sona sogea mokozi wangu msaada wa karibu tumaini la dumu milele mokozi wangu oh milele mokozi wangu hata nipate dhiki shida tabu maradhi mokozi wangu mokozi wangu Mokozi wangu Yesu Mokozi wangu
Hallelujah The Lord is my rock my fortress and my deliverer my God my king and firm strength in whom I will trust and take refuge my shield and the horn of my salvation my high tower So I will fear nothing because he's with me forever.
Shindy one